Munina wisakamana.
Sure.
If yole pitamo na nebo na lipitamo.
Eh.
Nomba, nebo kukwebo kutila. Lesa wandi, nileso wimye fya sulwa.
Sure.
Ushikubu mo, ukapiribu kafe kukusono kudawa fya tinamucha. Kwangwangwa. JR Music. Classic music.
Chini wabasulile, wabosele panse. Chini wabasulile, wabosele panse. Chalicha sulwa wale pita wale nyantapo. Chalicha sulwa wale pita wale nyantapo. Nomba somone, chini wailelo chasumbulwa. Nomba somone, chini wailelo chasumbulwa. Babi kapamulu. Chiri wabasulile, wabosele panse. Chiri wabasulile, wabosele panse. Chali chasula wale pita wale nyantapo. Chali chasula wale pita wale nyantapo. Nomba somone, chiri wailelo chasumbulwa. Nomba somone, chiri wailelo chasumbulwa. Babi kapamulu.
Iwe munina, ifyo fyonse ulepita mofya kukubeka nyafye. Ifisuma vileisa.
Saya waya ivela, ama pange ya kwale saya waya ivela. Takuwa banangu mo winge shiba mapange ya kwe. Takuwa banangu mo winge shiba mapange ya kwe. Leso yu musuma kabili wachishinka. Enda awana mapange ya suma pamoyo wa muntu. Pamoyo wa muntu.
Hallelujah. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil.
Amapange ya kwale sapa mweho wande kunonka.
Ayoe mapange ya kwale samunina.
Amapange ya kwale sapa mweho wande.
Jeremiah,
nigudu heo.
Bebe, nigudu heo thifu. Kula enda fe kutumpa kutumpa. Pantu, bufumu wa kwale sawaba parifwe. Chiro wa kala eteta kusende. Wasenda Yesu iwe.
Nalifye uwasulwa lisa wandina sumbulai. Nalifye uwasulwa lisa wandina
sumbulai. Somone lisa wandina sumbulai. Somone
lisa wandi ewibye fiasu. Sumbulwa, somone iwe. Nalifeka waya waya na sumbulwa, somone iwe.
Ni wayu wa sumbulwa, nombale sana njunya. Ni wayu wa sumbulwa, nombale sana sasha. Mubumi wandile sana, langa maka ya kwe. Mubumi wanditata, maka ya kwe na ya.
Lesani mwe, lesani mwe, lesani mwe, lesani mwe, ni mwe mwe banjishi babwino.
Nawe, lesani mwe, lesani mwe, lesani mwe, lesani mwe,
ni mwe mwe banjishi babwino.
Ni mwe mwe yawe,
ni mwe mwe banjishi babwino.
Ni mwe mwe kawe.
Ni mwe mwe banjishiwa wino.
Nobuno shiwa ndivose.
Abangele shiba tilat.
Oh, yeah.
Never should you judge the book by its cover. Oh, chikaba fiechoba mwine. Yeah. Chirwa wan.
It's one of those. Yeah. JR's classic gospel music.
Musa.
changing lives, touching souls.
Euli Bamulu.
Zedwap.com.